Bana min tɔgɔ ye ko COVID-19, mun bana de don? COVID-19 ye bana ye, bana min ye bana yɛlɛmata ye. Bana yɛlɛmata in, ale bana, banakisɛ min b'a bila mɔgɔ la, o tɔgɔ de ye ko coronavirus. Coronavirus min laban la kodɔnna kɔsa in na. Coronavirus in ani bana kura in, a bɛ bana kura min bila mɔgɔ la n'o ye COVID-19 ye. O bana ninnu tun dɔnnen tɛ k'a sɔrɔ ɲinan epidemi ma daminɛ. A lakodɔnna fɔlɔfɔlɔ Chinois jamana kan, yɔrɔ min tɔgɔ ko Wuhan. Desanburu kalo tɛmɛnen na, san 2019 la. COVID-19, sisan ale de kɛra bana ye. U b'a fɔ bana min na, bana min ma tubabukan na ko pandemi, n'o kɔrɔ ye k'a ye diɲɛ bɛɛ lasɔrɔ. Diɲɛ jamana dɔ bɛɛ la.